They want me round.
Tanya.
Magic End on the beat.
Them poker home, vidole kwa come. See kila time I kite pana search pon.
Tanya.
Condone, Molly's in dome. Utazi washa dim jwe informed.
Hip hop. Chifonye ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Siwachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Siwachele tufonye singa TikTok.
TikTok,
babe, TikTok. Siwachele tufonye singa TikTok.
We came from the bottom. Dile enzi za my belly bottom. Yeshiko, atyo tuko. No dick a lot in your bottom. Kako TikTok, kakidosho. Na kile time kautak mboso. Niko ritho, diwa kumbitho. Na finya patelia isi dildo. Na mwaga te arepi kwe kusnili chimba. Nina kaflata ya sina pressure nlijidunga. Na hizi ata ni za gikomba ni mtumba. Buda ni kako ya venye nguna anawika. Jororie, jururi, jururaga, jururi, oria veduda, jururi, emenyerere, jururi, jururie, jururi, turiko sawa, jururi, tutuzko sawa, jururi, namiko sawa.
Hip hop, sifonye ngoma zote mbaka hip hop, nashiko, wakerito. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok. Leo niko jing na minkatsia. Ole aki na maneza mpansia. Atamu iko hapa nda kumalsia. Kuna dema pendi do she say about ear. Handwork, C-form. Na eza nyora njuti sahi kwa i-flow. Nduru ndani ya tiplo. Na leo ni lazima lambe lilo. Still talk, cheap hoes. Imagine na kikocha jia dildo. Jiggle, stinguanginyo. Wakitambia taezana na maminyo. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. DJ pull up, chiki chiki bla. Chiki 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 bla bla. Hip hop. Sifonye ngoma zote mbaka hip hop. Na shiko, wakerito. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok. TikTok, babe, TikTok. Si wachele tufonye singa TikTok.
TikTok, my videos in your real form.
Magic anger on the beat.
Gonna the tomorrow in your behind. Na leo tuko Yemen ni majihad. Leo ni malasonka ya G-Lab. Na mbona nyuki sana ukenda beehive. Leo natokeleze na dinga. Na hii maso yote ni mabingwa. Kaka meiva ni kashungwa. Siwezi homelet nitaundwa ah. Na kwani wani nyumba umeundwa. Na vile umeiva sumeumbwa. Leo ni wa bebe kuepunda ah. Leo stinga snapper mindyo shooter. TikTok my videos in your real form. Asha washa nguwa ina ni kile kibom.
Poker home, vidole kwa com. Si kile time akitepa na search porn. We can condone, Molly's in dome. Tutazi washa dim jwe ni form.